Have your dreams, for your dreams come true.
Spesso.
Make it real. Anything for you, you. Do it for you. I wanna see you hide, you hide. To buy what I do.
Kupa, fungua mabawa. Testi ni nyingi lakini napiga chesti. Sitoe machozi sababu najua next ni mimi. Jasho ni mingi mzemi naweka walking. Na walking ni fiti lazima ilete cashin.
Have your dreams, for your dreams come true. Make it real. Anything for you. Do it for you. I wanna see you hide.